J.
MC Justice.
Tuta maintain. Mikono yote juu. This is the truth. Hivyo ndivyo tunadu. Mikono yote juu.
Not drink from well of my salvation. So boss, pay attention to everything I mention. Now we are waking in meditation. I belong to Jesus. It was a happy day when his blood washed my sins away. I was really astray, but Jesus brought me to his way. This I must say, his Holy Spirit changed my heart of a stone. And by calling in his name, all my troubles are gone. He set a standardizing mark on me. Safely, he saved me for his own use. So I'm gonna spend all my life pleasing my almighty friend, Jesus Christ, and since he is holy, I must watch and pray that I may grow like him more and more each day, so that I can sing, for I am safe and happy underneath his wing. I have tasted of his love, and to every corner of the world, nitawahubiria. Over 7 years, na bado wokovu nashikilia. Nitazidi ku maintain, yeah, nita maintain.
Nita maintain, nita maintain, nita maintain, wokovu nita maintain, nita maintain. Maintain, determined, no cover, need to maintain. Whether comes sunshine or comes rain, determined, no cover, need to maintain. Whether comes sunshine or comes rain, determined, no cover, need to maintain. Mimi ni soja, nina hoja moja. Jesus anyongoze ili nipate wakilisha. Pewa iyo thriller na MC Framix. Baridi na tam kama ice na vanilla. Message yake Jesus kila siku nina hila. Njia siyo pana, hivyo nina kazana kama Petro na Joanna. Nilitoka down Elsa nina gospel. Wakati wakidrop ukumie nina top. Na kama Peter siwezi kustop. Cause nilikuwa lost kwa sina last. Kaniona Christ, kanileta kwenye light. Kwa siasi ningekuwa nimezama, lakini kwa rehema bado nimesimama. Nimeyaonja maji ya kisima cha wokovu, nimepata uzima. Siangalii nyuma, uko mbele natazama. Ni zaidi ya mshindi, juu dhambini nimehama. Kama Stefano mawe tavumilia, na kama Paulo nitazidi ku maintain. Nita maintain, nita maintain, nita maintain, wokovu nita maintain. Nita maintain, nita maintain, nita maintain, wokovu nita maintain. Whether comes sunshine or comes rain, nita maintain, wokovu nita maintain. Whether comes sunshine or comes rain, nita maintain, wokovu nita maintain.
Nashikilia wokovu si anguki, na kwa mili ya kwake Jesus ibanduki. Mitego wakiweka ni anguki. Good luck watahitaji, cause Jesus ashughulikia yangu mahitaji. Nazidi kupepea kikipaji. Huyu Yesu ni mtamu zaidi ya asali. Nazidi kumhubiri kila mahali nitaenda. He is my strength.
Kufunga hii chapter naingia na hii verse. Framix nazileta good news kwa Facebook hata pia SMS. Juu duniani akunaga mtu righteous, kwani sisi wote huwa tuna mess. Dama na God kamtoa Jesus, mwana wa pekee akadai kwenye cross. Damu yake ikawa ni sacrifice, dhambi zetu zote akazi erase. Sani juu yako kuja kwako confess, akusamea uishi life bila stress. Can you sing along with me and say, nita maintain, nita maintain, nita maintain, wokovu nita maintain. Nita maintain, nita maintain, nita maintain, wokovu nita maintain. Whether comes sunshine or comes rain, nita maintain, wokovu nita maintain. Whether comes sunshine or comes rain, nita maintain, wokovu nita maintain. Nita maintain, nita maintain, nita maintain, wokovu nita maintain. Nita maintain, nita maintain, nita maintain, wokovu nita maintain. Whether comes sunshine or comes rain, nita maintain, wokovu nita maintain. Whether comes sunshine or comes rain, nita maintain, wokovu nita maintain.